bizim belaneka. VIB RO, sweet boy gata. Vibe bro.
Yeah.
Yabava niggas think I'm vele or loco pente. These are not the verses that this is in Gapende. Apa sin magona, como balani, valico badi. Capena, nilico sweet, monga mukati, chapati.
Yeah. Niba kula, monga vili, gapapati. To my kembo, stunga, delele, the footy. Nchosa voko, monga kungaka wapasi. Jiuniki, monga kachena, kakashi.
Kakashi.
Kutakia wawa pasi na wakulu ama paya. Ifu na kazi zili zibeta na kukana. Iwe ndiwe kosu na malapu ya ufana. Koko yili straight monga sketi ya Rihanna.
Rosa kosa kwa timtengo wa banana. Sligo sipa beti ya tabe na kunaya. Vuluba tonga mwami ndavote ya musimdi. Uligwesa pansi wala yoni pinsi.
Kati piti asa lezi toma mwasa fana. Kati liu fanzi ku Kenya na ku Ghana. Ziboko ya woye na choka mfawe ya satana. Bifu na wakembo apa lipe na chilaka.
I hit it what maps, nimbo zanga sizi puja. I'd rather do a single than kulilila fita. I deeply go down jine we msini matoka. Sketcha to my vest, draw a creepy graph paper.
Twali kwa ta chiki inge wise na fidala. Na ichef ya mundi wampa biti twali panda. Jeti ni kuwepe mugemu twali kawa. Never get lost, she just still searching you.
Yeah. Shaba easy kuni yenza fulu mani. Ulo wantota munga supporta wa mani. Competition ya yo mapsi na wanu. Sisilo ngani muti prezele salamu.
This is not the battle, we are teaching how to flow. Nezo na kakele kwa upapeti na usiku. Kenzo kani pasa uma haki na mariku. Don't get annoyed, I am teaching how to treat.
They call me vibe bro, I'm the vibing bro. Si mafuna party coach, call my fire movie low. Nili insecure to my hater to ni disa. I don't give the shit back while I slim up weza.
Vesi yiri sweet monga kwa media wa maza. Sunga dawe na ine papiti usasala. What the hell you think of stage sunga kwele. This is just a game through vibe and mat.
Jiwa diaka diaka fulu matomati. Silite mvuti monga vota kumavoti. Vibro ni watempa kwa tigelo che wavumo. Izimbela reka is all you gotta know.
Kota know your level no kucheza na wakulu. Ni kazi ngamba ine mwandi bradi si machoka. Deti ni kubize ine kembo nilinchoka. Ine ni mapaya monga kwese na kashawa.
Ujumpa jumpa bwanji monga viwa ya papani. Ona suri stable why uchinja maplan. I don't pop boy fulu ni mbalala. Vabro ni macheti noti jileti mambala.
Mambala apa manje mudele layo. Muma ni panga chongo ni kupisha suma mbela. Apa ndine dofi ni kuficha ni kumela. Ponya oma basi ni wose kuzivela.
Sindine koku bati wama ni saluta. Barigani betia na sangapo uta. Yatu ikalunga simba lizapo na uta. Tichokele murodi se before ya kubunga.
Before uta kukumbuka uta mpeno kulaila. Base koka ficha manje mwambo no kujaila. Nilifapa biti monga msema mumu sanga. Vela koka skiu uza sala na chilaka.
Nivamo gulu gulu fulu nivofunta. Bali miuki icho cha sangapo junta. Uzaka luka je uzaka mwaka finta. Nota ya chetu zelu monga botolo yochuta.
Ishilomba mwandi everyday ni mabaza. Stage ninga kwele na kaswagi kachikada. Kamwamba na kajampas nika ya pa London. Nzelu zao yo batiketi unijope.
Jina 4-wheel drive yanga sima jomba. Pia fiolo lela yako ima jomba. Izivika nina siti kumwamba. Nisa alimpala awe kwena shila lomba.
What's a great sound, it's a G's on the mix. It's Jaden exclusive.